Mwaramutse neza dususubike. Ntungane Abdallah w'imuyinga mu Burundi yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati nashaka gutasha umubyeyi wanje Pelagie aba ikobero n'abo tuvukana. Nkaba nshaka akaririmbo kitwa Vive le pardon ka Kizito Mihigo. Uyu rero ni Ntungane Abdallah w'imuyinga.
Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Il nous rend plus libres, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pardonnez, ne pas oublier notre histoire. Pardonnez, c'est dépasser notre tout. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est fait des péchés. Vive, vive le pardon. Pas contre la vérité, au contraire, il exige mieux. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui lève cette union. La réconciliation est possible.
Pardonnez, n'est pas oublié notre histoire. Remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse ce parfum qui vient du Dieu vivant. Le parfum qui pacifie le monde.
Pardonnez, n'est pas oublié. Vive, vive le
ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Kajuga Robert wo mu Rwanda, intara y'Amajyaruguru, akarere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, yatwandikiye kuri WhatsApp numero guteranyaho rimwe 202 441 9931. Ati muraho neza ijwi rya Amerika. Kajuga we, yego turaho neza, nawe ni amahoro. Urakomeza uti ndifuza gususurukana n'umukunzi wanjye Usa na Feliberata, abo tubana mu rugo, Mama Dali, Papa Dali, Florence, ababyeyi banje bari mu murenge wa Kaniga, Mama Drosela na mukecuru Pascasi. Mumpe indirimbo yitwa I Am in the Race y'umuririmbyi w'umunyakenya Paul Mwai. Namwe kandi ibashimishe, murakoze. Muhorane iterambere muri byose. Kajuga Robert we, natwe turagushimiye cyane, kandi nawe ibyiza biguhoreho iteka ryose.
Oh, hallelujah, when I know that it's true, you're the answer to my trouble, you're the only one that ever been shed on my face. You're familiar with my weakness, and I'll fix my hope back on you, Jesus. You'll be all the refuge of my faith. I will trust in you all the days of my life.
Father, no more time. Oh, I'm in the rain.
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Email radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Naho WhatsApp ni guteranyeho rimwe 2241 99 31. Ohereza nimero ya telefone yawe, tuzaguhamagara maze ususurukane n'abawe.
Nitwa Yo Andre, nerere mu Rwanda, akarere ka Ruhango. Ndasuka Emmanuel Rimiri Zambia, ndasuza Jean Pierre Rimiri Zambia, ndasuza Miriam Rimiri Tanzania, ndasuza abantu bose twiganye Nyanza, ndasuza abantu bose tuziranye, ibamere indirimbo ya Kamariza yatwigiye.
Ndagushimiye.
Murakoze cyane.
ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Uwitwa Eddie King Rwanda wo mu karere ka Ruhango intara y'Amajyepfo mu Rwanda yatwoherereje ubutumwa mu ijwi rye kuri WhatsApp guteranyeho rimwe 202 241 9931. Ariko rwose Eddie umbabarire cyane, ijwi ryawe ryaje nabi pe nabi ku buryo ntabasha kuri gutambukiriza. Ibyo nashoboye kumva mu butumwa bwawe uragira uti ndasuhuza papa na mama bari mu karere ka Ruhango, ndasuhuza n'inshuti zanjye, ndasaba indirimbo ya Diplomate iyo ariyo yose. Murakoze Eddie King Rwanda, na urakoze naguhitiyemo indirimbo Ikaramu ya Diplomate. Rero
mucyamanza muyobozi munyeshuri murezi
Ikaramu
Focus Production Ikaramu ndayigusuye
Ikaramu
niko hari hejuburira nayo mu buzima bwa buri munsi
Nyibasire nyitotore nyituri byo maze gutohoza ntitinya nabi bihanganje Ikaramu n'igitangaza no mu binyamakuru irabasamaza nigendera dushoboye Ikaramu yaranyobeye mbona ari umutegetsi ukomeye ubona ngo itujyane no mu mabanga afite abo yagenewe ngaho mu nzandiko Pawulo yandikiye Abafilipi n'abandi narondoye mbere yuko n'ibikomerezwa bigwa mu mpanuka niyo yari yabihurije hamwe mu masinya runaka mu gihugu kimwe mu burasirazuba bwa Afurika nanjye wumva yamereye keri kitaye ku kigero ibya kake z'ishuri n'imiti y'Ikaramu n'igiteka napfaga na mwarimu kugera n'ubu ikingendaho abumvise inyandiko zanjye banyibazaho batuye aho bukera zikoraho ku bw'iyo mpamvu sindekeyeho ahubwo reka nyibandeho igihe umutegetsi amanitse ikiganza agahamya ko umuti wayo atazawuhemukira uzatinya imari itabora n'akabando k'iminsi kagucumbagiza ukituma ukakishingikiriza ugacumura mu nyandiko mpimbano z'ibitabaho ugatinya ugahamya ko biriho agatsinda ikorera agati iyo gatsindwa uwayihingishije igihe kirekire ni we yagororeye uwayisinyishije za kontaro ni we yagaburiye n'uwuhiga imyaka arayiguhigisha akaguhaka nta mpaka dore yombi ndayakomye hatitabaye inyikoma itandenganya sijya uyirwanya dore bayizaniye imashini zikora akazi nk'akayo ariko ntacyo zahinduye kuko zikora nk'ibyayo yemwe ntizanayikuye ku mirimo yayo
Ikaramu
bambesha wanyomoza utaharabesha kuko Ikaramu nitwe tuzikoresha sizo zidukoresha indyanze nitwe tuzikoresha ariko hari henshi zituyobesha usaba utazisanga watinya utasomye icyo gihe uzaba wasandaye utazisararanga wisama ndabizi benshi irabashyiza ikabahesha imishahara ibihumbi bigera za magana ariko burya wahumbye yakwegereka kwivugana ngibyo byananenge itarabuze ubwiza isiga benshi cyashikana siga henshi impanuro itwika nk'igishirira ikavundereza nk'ishira kubyo yibona ikururuka ikira wino ku mapuro irya ni rubanda si n'umucanshuro
Ikaramu
Amerika ikiganiro dususuruke. Facebook VOA radio yacu, email radio yacu @gmail.com. Shuti dususuruke zose genda uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu voa.com reba ahanditse ibiganiro n'ukareho urabona umuziki nangaho nshuti bamwanye mwese uko mungana ndabashimiye cyane mbifurije amahoro n'amahirwe mugire cyende nziza mbasigiye Jean Baptiste byumvore ati ndukatiye urwo gupfa murumva urwo arirwo mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Thank you. Usibye yuko nacyo cyoroheje.